ebali banadi bakalu waluo kunonyeza okolega ne kizulibwa anti wabaddewo obutali bwenkanya mu ntuusi y'obujjanjaba eri abantu abawangaira mbikindi bizibu okutuuka mu naddala ebizinga n'ensozi afuta funzidde akakyuka opportunities commission akalondoola obuweereza bwa gavumenti nga yakoledde oluvannyuma lw'okwetegereza obuweereza mu bitundu ebitali byangu okutuuka mu 16 mu disitulikiti okuli Buko na Misindwa, Mbale, Bududa, Kalangala na Mayingo ne Buvuma. Beesanze nga bizinga entambula y'abalwadde nkalu bwennyo tiwetaaga mutwalo asatu okuddusa omulwadde mu ddwaliro. Akwira ebyokunoonyereza mu kakiiko kano, Susan Atukunda, asibye gavumenti miwatwa gino eyanguyiriza okugiziba.
Sub-county jebaita timu ina health center tu yoka ate health center tu yetandikirwako okufuna health services nga ate n'omusawo y'inomu yeka katingo n'omusawo yatugamba azaalisa abakyala nga 8 oba 10 mu mwezi gumu bana abantu bangi nnyo ku muntu omu ate era n'atugamba ahandolinga endwadde ezitali supposed okuhandolingibwa ku health center 2 level era netusaba government nti eyambe sub-county eno mu Kabong etekewo health center 3 era nga health policy bwegamba.
Kamishona atwala ensonga ez'obujjanjabi obutalinda mu minisitule y'obulamu John Baptist Waniae Nambohe agamba nti ekiseera kituuse gavumenti okugonjoola okusoomooza kwonna n'amavunya agali mu buweereza buno n'okusinga obutalinda.
Tututte wano okulaba nti bwe tukola development mu madwaliro tulina okukosidalinga ebyenjawulo ebyo ebiriwo. Twakola bulungi okuteeka boat ambulances mu island seasonal naye twafuna obuzibu sente bwe tuba nga tubawadde sente ez'okukozesa boat ambulance bwe ziba nga ziweddewo z'amafuta. Nekitulaga nti tulina okupulaninga bupya okulaba nti boat ambulance specification is the tools modeling at Laventi tofunako boat ambulances ntono ezinywa mafuta matono.